ZWAP.com.
Ayikinte buhlu ngimhlabeni njengokuthandana nentandane masikhala futhi nami ngicina sengikhala manje ayikinte buhlu ngimhlabeni njengokuthandana nentandane hey masikhala futhi ivele ngikhale nami hay hey njengokuthandana nentandane sikhala futhi mvele ngikhale nami hay yey uthuli sangakhala kuba ungowakho niwafana hlani hay uthuli sangakhala kuba ungowakho inanyathandana nami
Ay, shunwenga, ay. Uthi umntana nomuntu give up ile kwezothando. Noma isifiso sakhe wayethu uzothola umshado. Ngisho emphakathini, kase ngiphenduka ihlazo. Ngiwundinga sithebeni nami uthando ligcwele inka. Mhlawumbe inkingi kimi noma mhlawumbe inkingi kuye. Mina ngikwenze konke, kodwa akaze kwalunga. Khumbula masihlangana ngangiyikho konke kuye. Namhlanje mayebuya amacala kumele ngiwaqule. Sengaphenduka isigubu maye ngishaya ngikhala kamnana. Sengahlala ngithukile heyokungithuka ngisayiphatha ungixosha phakathi namabili. Hatha kasangithanda ephuma emthonjeni wenjabulo akajabule ngakangishaya. Ngangithi mangikhala engekho ozongithulisa mina ngilichwane lenyoka. Habekho abangikhulisa, habekho abangibonisa indlela, abekho abangikhombisa. Okwami kunzima ungishaya noma sengixolisa. My shoulder angisoze ngakhoxa angisoze ngakhohlwa soba ubambo lwami mina angisoze ngakrossa nanini ungafona uzohleza ungithola mama ungangigabazi thawula angisoze ngaliphosa mina kade ngangifisa ukuthola umuntu ozongithanda ebuhleni nasebubini thola umuntu ozongishada kubaba uphendulile ngithola ozongibamba ngesandla ngeke sawela phansi uzongithulisa noma ngikha baba mina ngiyabonga ufaka ismile empilweni yami wangibuyisela uthando injabulo enhlizweni yami bese ngigive aphile wafaka ismayile emlonyeni wami thandwa mina ngiyabonga injabulo emoyeni wami